Nina morale, sister susabe. Nina morale, watakatambe. Nina morale, usinihande. Nina morale, watakatambe. Jani ni kicheki soka na mabeste. Kati ya Arsenal na Manchester. Watende, goma zikibamba. Marabu reggae, funky na magenge. Basi kwa mlango, kasiki ya bembe. Kufunguli ya temu wa mtantam. Kava vipo waku, nipa mahamham. Takundai hizo vitu tamtam. Bipi mama, unanibamba. Nama vitu tamtam, kebu kamkam. Nina mahamham, ya kuzinyamnyam. Ukinipa zamzasam, vita zinyamnyam. Nina morale, sister susabe. Nina morale, watakatambe. Nina morale, usinihande. Nina morale, watakatambe. Nina morale, sister susabe. Nina morale, watakatambe. Nina morale, usinihande. Nina morale, watakatambe. Nina morale, sister susabe. Nina morale, watakatambe.